markiyaan 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 ku halacsaday soo jacayl ku ima helin soo jacayl soo jacayl soo jacayl ku ima helin markiyaan markiyaan markii aan ku halacsaday soo jacayl ku ima helin soo jacayl soo jacayl soo jacayl ku ima helin ilbahayga jirkiyo xididada albawlaha hanti waaxyahaygo wadno haleele cirkiyo xididada albawlaha hanti waaxyahaygo wadno haleele
Sidanku, 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 sidanku.
haystayay. Ifka hilku weeya rubna ruux ma haybsaado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye. Ifka hilku weeya rubna ruux ma haybsaado haddii hoyga qiiro loo kala hayaame hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye hayga goyin nastaaxiyo naxariista hadalkayeye.